tiinaa fayan oo hadlay wasaaradda gaashaandhig gamare kanka ayaa war qoraaro email ahaan VOA ugu soo diray ugu sheegay in qaar ka mid ah xubnaha u dhashay dalka Colombia ee ay xireen ciidamada booliska Haiti iyagoo la xiriirinayay dilkii madaxweyne Jovenel Moise ay ka qayb qaateen tababarka militari ee Mareykanka iyo weliba barnaamijyo waxbarasho. Xogtan ayaa timi xilli ay jirto dooda dhinaca tababarada ah. Lieutenant Colonel Ken Hoffman ayaa sidan xusay isagoon cayimin xilliga iyo weliba goobta uu tababarku ka dhacay. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in ay tababaraan kumanaan qof oo militari ah oo ka yimi koonfurta iyo bartamaha qaaradda Ameerika iyo weliba Caribbean-ka sanad kasta. Waxaanu Hoffman sheegay in tababarku diiradda saaro ilaalinta xuquuqda aadamaha, dabaqada sharciga iyo weliba u adeegidda hoggaanka rayidka ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay.